Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atongoza ekkolero lya sementi e Moroto mu bitundu bya Karamoja era n'alagira nti omusolo gwonna ku bikozesebwa mu makolero guggyibwewo omuli omusolo ku kirungo kya klinka ekikozesebwa mu kukola sementi. Ekkolero lya Yowabai lisangibwa mu ggombola ye Nadunget mu district ya Moroto era nga lifulumya ttani ez'ekirungo ekya klinka kakaaga buli lunaku ng'ekirungo kino kitabula okuva mu bbumba ne layimu okukola sementi ng'okusingo n'akozesebwa mu kuzimba enguudo mwasanjala entindo enguudo z'eggaali y'omukka ebizimbe ebisulibwamu n'ebirala. President Museveni agamba nti kino kyakutaasa eggwanga obukadde bwa ddoola eza Amerika 2.6 ezibadde zikozesebwa okugula ekirungo kino okuva ebweru w'eggwanga okukola sementi. President Museveni era asiimye bamusigansimbi okuva mu ggwanga erya China abali mu kukola omulimu guno era ayongedde okukkaatiriza eky'okusonyiwa emisolo bamusigansimbi okuva ebweru w'eggwanga okumala emyaka 10 n'alabula abawooza b'omusolo obutaziimuula ekiragiro kino.
Was taxing them. They were being taxed on what they call income. But according to the government's policies, in the first 10 years of investing in Uganda, a company, even if it makes profit, they don't pay tax. So I don't know who has asked you to pay taxes. First of all, they are not supposed to pay taxes on the finished product. So the one who said you should pay tax soon will be taxing my milk, which is going into the factory of milk. This is not acceptable. I'll stop it immediately. So.